ibindi nibukabirya bihe bitoroshye yanzirande hende yo hagati inzira ndende ntazibagirwa yanzirande hende yo hagati inzira ndende ntazibagirwa inera kahuzi na hombo ku kiraro cya bunyakiri abatiri baragishenye kw'impunzi zitambuka abatiri baragishenye kw'impunzi zitambuka basubi y'inyuma twiruka dusubira ahagana inera abo twahuye dusubirayo bari bazi ko byarangiye abo twahuye dusubirayo bari bazi ko byarangiye mubyayi ugana katana twagiye tutareba inyuma hari nka nyinshi zari umutego amafaranga arunze hari nka nyinshi zari umutego n'amafaranga arunze katana aho mubwirwa nasanze abantu batuje niho nasanze umusaza dogita rero ubu nasubijwe niho nasanze umusaza dogita rero ubu nasubijwe nahavuye kibuna mpamaguru kabamba karehe nakabira nyabibweshanje numbi n'urugano amasasu kuri nyabarongo nyabibweshanje numbi n'urugano amasasu kuri nyabarongo hombo wari karena oso amisi na tingi tingi lubutu ubundu na obiro hitamisha hamba na opala lubutu ubundu na obiro hitamisha hamba na opala ibihe burya bihe ibindi nibukabirya bihe bitoroshye inzira ndende hende yo hagati inzira ndende ntazibagirwa inzira ndende hende yo hagati inzira ndende ntazibagirwa muribuka wa mukozi wa oni wadusuye tingi tingi abana baramubyiniye arangije ati nta mpunzi zihari abana baramubyiniye arangije ati nta mpunzi zihari muribuka ya ndege ya biskwi bati imfunguzo twazibagiwe umuhengeri bihari ruwaraba ukiriwa zabari inkuru umuhengeri bihari ruwaraba ukiriwa zabari inkuru lomami ikera na bokungu bowende hafi yo kwa pasita ingende indi migezi nambandaka kwishiraniro ingende indi migezi nambandaka kwishiraniro wenzi sekiri na mabenzeni fleve kongo na ubanyi twayambu tsengu bufindo na mateka yo kwandikwa twayambu tsengu bufindo na mateka yo kwandikwa unzira ndende mujya mumva neza oni mukirere zivuga ngo nta mpunzi kiriho indegeza oni mukirere zivuga ngo nta mpunzi kiriho amahanga yaradutereranye kubivuga ibintera ipfunwe binywera champagne n'ibindi Bicana binywera champagne n'ibindi Kona birabura bicana Ibihe burya bihindi Nibuka birya bihe bitoroshye Yanzira ndende yo hagati Inzira ndende ntazibagirwa Yanzirande hende yo hagati Inzirande nde ntazibagirwa Umunsi umwe ndushye wakavuna Nicaye kumugi nanagafuka Kuzuba ry'impangara abagabo Nasabye Imana ngo inyiyereke Nasabye Imana ngo inyiyereke Uri mana nyagushimirwa Twibuke intwari zatabarutse Mwagiye rwose mugikenewe Tubunamiye mu cyubahiro Kandi tuzongera dutaramane Tubunamiye mu cyubahiro Kandi tuzongera dutaramane Jondori ranga narukorera Mosa kachika pika abona oyo Kura rima twa kutuzaga Vihira jeyo pasasu Kura rima twa kutuzaga Vihira jeyo pasasu Jemvuzi jange mugenzi Nawejo zadutaramire utubwire inzira ndende imitazibagirana utubwire inzira ndende imitazibagirana intwari mwese mwatabarutse tuzongera dutaramane Urungano twatakanyijwe Tuzongera dutaramane Abana, abasore n'inkumi Tuzongera dutaramane Abakambwe n'abasogokuru Tuzongera dutaramane Shabunda Karima na Kindu Bugobe karamba na bikoro Tuzongera dutaramane Akademi biroro na chinere Tuzongera dutaramane Ibihugu byose bya Afurika Tuzongera dutaramane Burayi ndetse na Amerika Asia na Oceania Tuzongera dutaramane Kigali gitarama na Butare Tuzongera dutaramane Kikongoro Cyangugu na Kibuye Tuzongera dutaramane Gisenyi Ruhengeri na Byumba Gari ngari Tuzongera dutaramane Muruhango ndetse n'ikibeho Tuzongera dutaramane Ibihe burya bihe ibindi Nibuka birya bihe bitoroshye Yanzira ndende hende yo hagati inzirande hende yo hagati inzirande nde ntazibagirwa inzirande nde ntazibagirwa.